mune nturo tinakutika kuti mufike apo pamene muli lelo mwativala musiganizira ndikudya noka sinaiwale malonjezo anu aja ife amtaya makoko chifukwa cha umphawi watu mwatisandusa nyambo yopezera chuma lelo malo mokhala bambo tate kolo msamaria wachifundo masanduka farao ife ng'ombe zapa joko muti kwapula ndi ndodo yanu yachifumu muti phwanyaphwanya ngati mbiya ya doti kukhala zidunswa zidunswa wonena chilungamo amapalamula mulandu wa kukoti mumadana naye mumadziwa naye chochita ena akamva nyimboyi azatamanga liwiro la mtondo wa dooka fumbi kobo tuchawa kwa bwana ati akunena inu muziwe naye chochita muchitepo kanthu kodi palivuto kunena chilungamo pofuna kuti zinthu zisinde zikalo mmalo mwake asakusokonezeni yawo ni cholinga choti muwakonde lolani maganizo anu kuti akonzedwe chisulo chimanola chisulo chinzake munthu amanola munthu mzake mutu olokule bwanji tusenza weka denga safunza anajapula zatu salo wa mkola eka samva zanzake anavika sima mmazi pomelezani kulepera kwanu musataye nthawi kuloza chala anzanu pangani zanu kuloza chala anthu wamwana pakale simuzapindula mazi akatayika samaoleka pakakhala opanda maganizo anzeru anthu amagwa
munalonjeza zizangala bwino tikakuyikani pampando pero kuno njala mafuto mwayibala ife opota
amene amapita pasogolo tili pa umphawi watazaoneni monga uja mwana wolowelera ku dziko la chilendo tikulakalaka chakudya cha nkhumba amene abambo ali ndi mamaini tili ngati nkhosa zosochera za Israeli olunga mama samalira chiweto chake koma chisamaliro cha wankanza ndi choyipa kuno tikubuwula ngati nkhumba chisangalalo chathu cha mu mtima chata kuvina kwathu kwasanduka maliro tikukhala moyo wa ku Egypt moyo wa mazunzo kupulisana njewera za moto tikuyenda masauso tili ngati amasiye kuti tipeze chakudya timapachika timayika moyo wathu pachiswe abale kakali mimbuno imapereka bele kwa ana ake kuti ayamwe olo munthu oyipa amapereka zabwino kwa ana ake nyerere si zambamvu koma zimasonkhanisa chakudya pa nthawi yokolola wanzeru amatuta mchilimwe mphutukumve wonyoza malangizo amakhala ali mtulo tofanato pa nthawi yokolola tikukukuta mano usana ndi usiku mamina ndi misozi zayuma kodi simmafunsana pochita zinthu onani tasanduka makokolo chodyera ku mtiko njala yalowa pamimba pabooka aja onse amene anatilonjeza kuti azatipukuta misozi tizayiwala zakale palibe amene akutitonthoza olotilire bwanji pamaso panu zingomveka ngati nthano m'makutu mwanu odala ndi munthu amene sayenda mosatira malangizo a munthu oyipa tumikirani Yehova mwamantha kuopa kuti angakwiye munthu sakala pamwamba chifukwa cha mphamvu zake
munalonjeza zizangala bwino tikakuyikani pampando pero kuno njala mafuto mwayiwala ife opota
Bye.